kabaka ateri mukuru ngamba mwe bayimbi benyini yabawula mu ebiti bisatu ne mubutekubira eri abayimbi benyini onno nayimba n'ofuna essanyu nga byayimba biva ku ntono ate n'abitukkiriza n'olaba yayimbiza essanyu n'akusesa wadde byannaku wadde byayimbye empawo makulu naye nga bambyanyusa kusaba tulimba bennyini tyayimba so ddala akuga nakola kisente ebula yagala nejjulize kati amuyimbi kwata ku ttama wadde ogwa mu biti ebyo bisatu olwaleero mulimu mukulu sigenda kweyimbya redi woowulira nti kulumbula oyanguwako n'olya mu ttama n'omboggolera nti kati obula yogera ebyakutumwa wannondo wamu mu maziga ng'atukaabira ono kasozi n'oyogera nnyo nti nkutumye nange saagaana naye nga ndi musajja mukulu wantuma ebigambo bibiri neetegese nange kukola ninze nte yange webeera teriiwo mu mpeke gyewole sisaaga mukulu olufundikira nsalawulago njiryeko n'awaate n'ebirivaamu nga nnyinyise teweekweka tubigabane kuba ndi wa kuyimba binene kumbi kwefungulako kakati tukabe ku bayimbi abafa ne baziikibwa tugambe mu nkola njiyise ey'ekyama abamu babikwako ku mpewo abalala mpaawo yabika lwa nsonga tuyimba mbivuga manyise wa bwani ate n'ekyo kize ku bbali atodde ku bayimbi b'ennyini kwatulemu kuziika yogera ne gyewaziikawa kigambo kinaabanga kikulu okufa towaawo magezi ensonga eyo twagigabana buli eyagwa mu nsi bw'ofa kyebazzaako kubika n'okkirira eddongo mu nnaku waddo ziikiddwa mbulangiti teri muziika avaayo okuziika tekumala na lunaku kuba kwa munana balala kkumi ng'okeerewamu tebakusasuza yiwayo bw'otya akataka ekintu kino kikuba ensonyi zitukwata lumu nange kennyini tetweziika nsinze mu kkona mbakanyakuugotema lwa nsonga twabulwa enkola munansonyiwa siri mukumi naye abayimbi tuli bagezi mimbimu naye ekyo nnyooma layo naawe enkoze lukiga mukabya nankola eri ebusoga baziraalagako mbakakati fuleedi kyakweri muwaye ekiro olumutema gwe tuddira mu wiikisi bbiri sandusanga twekuba ssole kuba tetwaziika njagala nsimbe kuulikuluno bisimbuka tutuuse ku nkola njagenda mbalaga enzira tewe nzisiimuula katende ne fire mutebinnampa mayanja mu ntebe baligidde ku ludde ne nnaakubulwa walumbe yeetikka abaabaziikako nga lubatu mpaawo yali azzeeyo kulaba buli njole gye twaginyugunya yayo gye byaggweera n'abamu tebaafuna mbikwa tutegeera tukomyewo kukola twerimbira ki eky'obumanyifu nga tufaana otobikwa abantu abagezi abaabulwa ensawo wadde ekifo nti weewo we tuba tuli mu mpala nantondo nantala ekitatuyamba namu abasawo abaganda balabe bali mu jjubi y'amasabo nkuyi beekutte wamufa abasomesa obutulo obwatubula abaamu n'enzijanjaba ebula n'atandifudde naafe obunaku tetukwataganye tuli biwaku buli omu waali omu tunaafa tutya ebitunyumira tujjanga kufa nga mamese ezi bieya nyajikumira bieya tangazi zinga batunu nyama kubu chikute kwani kwani kakati babachali wabachala batupe mkwesima uliechuwera ofe wanafu netwe kubagiza uliorucha tuimbira chito jeku mkoko kuboku imba kubi mubula mtu itamu urumi nemukufa tufanga mikuya tufungize kolero kumbali tulino kwekemba teri yocha kukula shinene kwekunganya choka kakati tufuko mugenda kulaba ensi wetu yanguira Fute banjo likale sana tukirize ngirije tufasie tusani de nenzika tewa makuru sama nyagaba imbi marini tuyiye wengirie nkuli na nyokufa kwa fe tufune takatirija kukula tulie kulire nga takatini chive chijaba narukova anga wetu ganzi kiwa tusewe ngirie nsavu basute walwala fune kumpeke wabafutazi kwe musanyo kubanga tuwete kika nomu lambu zalive Kenya asange wa malalo isatu abuze kowe gali nkumali wa mutangazi ntiaba imbi wafe wafa tuwasao nga wasomesa kafire liye kabulangi china yetu mwetika ejintwe chochi ndi chikulu chie unyizi bwa ulialaba batendereza wetuli bagezi kubanga twakikola naye okudda mu byannyabunda bye ezi tetubala mu magezi naye muyimbi kiddala embuzi nga tuli bungi nnyo ebintu ebituva mu makula kati ekitubulako nno yenkola bitegeeragana okunenengana si buvunaanyizibwa ekyokulabirako ekasozi yazaawa tweyozeza obuziro gerefaayo netunyumira era teyakukuluma weebaka emirembe kasozi kakati abalamu ku luno tulinzaani beffe bennyini teri mulindwa jja abayimbi mutegeere na kino sibe sibaako bwesibinnuma ng'ebyokufuna bitadde ku bbali tulina okwegatta njagala olulabire ku kino abatembeeyi baali banaku bwebeegatta kwambuza empala omulage bw'oli eka agali awamu ennyama erumwa waddamu awula ekigo kya mutima tugezezzaako okwawula enkola naye ekirungi ki tambulira mbwavu na ttima kintu ekikosaffe kennyini netufundikira nga tubaba yenna bwetusiiwudde kati njawukan'oyo mulabe tumwegobeko twandife ennaku tukwane kwegatta omuntu mumanyi kufa tiyeekubira eyantuma teyampa kikomo badde nja kwogera nnyo mu ntamwe nti okwogera byataŋŋamba si anti mwana muto njogedde ku bigambo bibiri okulongoosa embeera mwe tuli ekyenjawuka n'ezitufudde abanaku zeewalibwe tulyoke ensi tukinyumirwe ng'omuyimbi waayita akaga ebyensimbi tetubyogera zikyaluka nti zo wadde ziyambako nnyo we ziri naye zikyaluka buli olukya n'osigaza banno nnyinyusa abeeyo mubandabire